Listening to the African music mix on the Voice of America.
This is it, ladies and gentlemen. Next on the mic to prove himself right, it's my man, the lyrical hunter, who strikes you like thunder. Hold him down, hold him down.
Rasta na ni pa kro kro, afe wo you who they are, no one can stop me. So, Mrazo, but my four enemies to me put go. It didn't get some penny in my friend in this road. I grab that, if I'm money for one wardrobe. Come on, I watch it, reverse it, Nakakai. Some of the meeting and say, Mama Pumpum, you Nakakai. Wait, very my back, we are good in it. Wait, very my back, we went to me. Wait, wait, very my back, we are good in it. Wait, wait, very my back, we went to me.
Ghana, Munsi, Mama for me.
From Niger to Bongo, the African music mix.
I'm on Bando Minjemi. Me sin a bano mongo. Bongo koshu. Eyale wo. Mote. 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 I'm on Bando Minjemi wo. Me yela mengadi ye. Chanyi kuba ye. I'm a band of Minjame, oh yeah. Me say, Eli, I'm in Gandhi, then Jacob, I yeah. Oh, you with me, young old. I'm gonna make me con say. Oh, you with me, young old. I'm gonna make her jealousy. I'm a band of Minjame, oh. Me, I'm in Gandhi, then Jacob, I yeah. Mo bano mi jeme o, iye la ya mi ngani e, jeje kuba ye. Oh, omo yo wi mi yango, abe mi mi konse, abe pe ondo, abe mi o jalousi. Desi na pe na ya. Yela mengani o, nena yesina apeno. Nesina ya pena ya. Yela mengani o, nena yesina apeno. Ambo panongo ye, sina bana mongo. Ambo pano mengani ye, sina bana mongo. Ambo panongo ye, sina bana mongo. I'm a pan of Minjame. I can't pan no more. Been a beer, I sent it. Also, don't have a dinner tonight. I can't pan no more. Been son a beer, I sent it. Also, don't have a dinner tonight. Mama, it ain't a mama, it ain't a mama, it ain't a mama. It's enough in the yard, you love a radio, and it's enough in the yard. It's enough in the yard, you love a radio, and it's enough in the yard.
Who do you want to hear? Chances are you will on the African music mix.
Show. Se saque la verité.
Hello, this is Fafi, also known as 3%, and you are listening to the African Music Mix on The Voice of America.
Kibao umeburuta vitu kibao tupavu zako kwa ni vyako sasa kama nakupeleka polisi utalalamika nikifungua mastaka hata kama kuipo chowe kibaka kibaka umefaji silaku la kupayuka mangu yako na mamwili nanu umenyoa fanki alafu na visa utinyago utinyago wewe sasa ongea kwa rufi kubwa mtoko wangu so nakunja uso najifanya kingwendu liutoke teso nimetoka mafunzo ni moshi na mbinu zote za kicheshi na kipolisi kibaka mtoko kama uo ni baba ishi kisati sati tuwe chochote liutoke mtoko wangu kukamua ndo kati yangu Kibonge wewe, hebu panda kwenye RS. Tumepata taarifa zako kwamba unauza gongo uongo. Unabisha. Lungu la adoli kikuangukia usije ukalia wewe. Unajifanya mchanja mwe wewe. Aka kapesi kako meka gongo. Alafu unajifanya maji ya kunywa. Tunye turewe mtu ipe magwanda. Unajua wanawake wa Dar es Salaam kwa sisi polisi wageni hatari. Tukiwatongoza bila mkola wa makonda wa kubali. Alafu ni majeuri. Ukiwaambia mambo vipi, wanajibu kama mgambo kasoro kiru. Kwa nini wasijibu kama polisi kasoro bunduki? Aisa fandemo, unajua ini kesi. Kukopa mgambo kuliko sisi mapolisi. Au tu adesi na makonzi ya utosi. Unajua utani na wananchi mimi sitaki wewe. Vijana wa Bongo leko nikukosa wewe mwili mkubwa ningewapa kesi. Nimepita maskani ya wakani, vipi mshikaji wetu? Kwani mimi mwanamke, lazima maafande tuheshimike. Najua kiasi gani tupo sisi. Afande Samuel mtu wa Mbeya. Afande Ngosha mtu wa Tabora. Afande Saidi mtu wa Dar es Salaam. Akamatia vina ukopo wa Zalamu. Anatebu jeshi, majina na heshima vinaondoka. Wanatuita manjabu, Mamuel, wazee. Sisi wazee wakati damu na chemka. Kula mtu tegunguri jina notupa boti wetu. Lazivo mtano kipano chetu. Vitabu ji, kachin, kachin.
If you're looking for tunes, you've come to the right place.
African Music Mix.
The Africa Music Mix on VOA.
VoiceOfAmerica.com.
Voice of America's news are now at the tip of your fingers. Find everything at www.voaafrica.com. The trusted source for news and information.
African Music Mix, where genius meets rhythm, on The Voice of America.
Ja, 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 ja
For thought and good for your feet. The African Music Mix on The Voice of America. to the sounds of the continent, where it all got started on the African Music Mix on the Voice of America.
Shaka kada Ilaada de bashi dunniga ashaka kada dorashada ashaka kada Ashaka kadha Hinaba de bashi Tumega ashaka kadha Diga shada ashaka kadha
proof positive that the best things in life are free. Just tune your dial to the African Music Mix on the Voice of America.
You're listening to the African Music Mix right here on The Voice of America.
Looking for tunes? You've come to the right place. The African Music Mix on VOA.